Head for Music.
I'm in love with the beat freak.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Umutima obe.
Umutima obe.
Ulimusuma pamesa wali wa mapopopo Umubili wali emba weo mkwifia ulipalo Wechabu cha mutima efaso mpele chisabo Tengele shakabale wichelo atutualile bamayo Weme shianje nshange chipoma Benda mumubili bakonka efyo bakonka tefyo na konka Weme shianje nshange chipoma Benda mumubili bakonka efyo bakonka tefyo na konka
Umutima obe.
Umutima obe.